Kom ons bid. Siyacela Nkosi ukuthi ube kanye nathi ukhulume nathi ngezwi lakho.
Lord, please be with us and speak to us through your word.
Amen.
Amen.
Kusho ukuthi ikhwaye lingacula emva kwentshumayelo.
So the choir will sing after the service.
Izwi lethu lisencwadini yesibili yabaseKorinte.
Our text is from 2 Corinthians.
Isahluko sesithupha.
Chapter 6.
Ivesi lesibili ngasegcineni. Noma sukela ekuqaleni evesini lesibili. Ngokuba uthi
Second Corinthians 6 from verse 2, for he says,
ngesikhathi esihle ngikuzwile nangosuku lwentsindiso ngakuhlangulisa. Beka manje kwisikhathi esihle kakhulu, beka manje kulusuku lwentsindiso.
For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation.
Asithandaze.
Shall we pray?
Siyacela Nkosi ukuthi ube nathi, ukhulume nathi ngezwi lakho elingcwele.
Lord, please be with us and speak to us through your holy word.
Amen.
Amen.
Itext lethu silthole ku ncwadi yesibili kwabaseKorinte. Isahluko sesithupha. Ivesi lesibili.
Our text is 2 Corinthians 6 from verse 2.
Beka manje kuyisikhathi esihle kakhulu. Beka manje kulusuku lwentsindiso.
For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. We end reading there.
Izwi lenkosi, itext lethu lithi beka manje kwisikhathi esihle kakhulu. Beka manje kulusuku lokusindiswa.
Our text says, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation.
Kusho ukuthi uNkulunkulu uthi manje kuyisikhathi esihle.
In other words, the Lord is saying, now is a good time.
Manje kuyisikhathi sokusindiswa.
Now is the time of salvation.
Incwadi yesibili yabaseKorinte leyo.
That's in 2 Corinthians.
UNkulunkulu kalwazi usuku lwakusasa. Njalo uthi usuku lwanamhlanje isikhathi samanje.
The Lord says that not tomorrow or the day of tomorrow, but today is the acceptable time.
Njengokuba kusho la encwadini yesibili kwabaseKorinte isahluko sesithupha.
As we read in 2 Corinthians chapter 6.
Ngesikhathi esihle ngikuzwile ngosuku lwentsindiso ngakuhlangulisa. Beka manje kwisikhathi esihle kakhulu. Beka manje kulusuku lwentsindiso.
For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation.
UNkulunkulu akasho ukuthi kusasa noma esikhathini esizayo, uthi manje namuhla kwisikhathi esihle kusuku lwensindiso.
The Lord does not say tomorrow or at another time, but he says today is the day of salvation.
UNkulunkulu njalo uthi manje namuhla akasho ukuthi kusasa noma esikhathini esizayo.
The Lord always says today, now, at this moment, not tomorrow or some other time.
Kwingozi ukusho ukuthi hayi ngizophenduka uma sengimdala, ngizophenduka uma sekuwusuku olunye usuku. UNkulunkulu uthi isikhathi esihle yiso lesi samanje.
It's very dangerous to say, I will repent when I am old, or I will repent sometime in the future. The Lord says today.
Njalo uNkulunkulu uthi namhlanje, manje, kuyisikhathi esihle, kuyisikhathi lwensindiso.
The Lord says now, today is the day of salvation.
Akwingozi ukuhlehlisa izinto uthi hayi ngizophenduka ngolunye usuku, akukafiki, akukakasho, ngiyophenduka noma sengimdala. Ingozi leyo.
It's very dangerous to procrastinate your repentance and to think, I'll repent in the future.
UNkulunkulu njalo uthi isikhathi esihle yiso lesi samanje.
The Lord always says the good acceptable time is now today.
Usuku lwensindiso manje. Ayi ntambama, ayi kusihlwa, ayi kusasa, kodwa manje.
The time of salvation is now, not this afternoon or this evening or tomorrow, but now.
Ikhona indaba exoxwayo. Kuthiwa uSathane wahlanganisa amademoni akhe.
There's a story that says that the devil got his demons together.
Uma esehlanganisile abantu bakhe amademoni akhe, wathi ngifuna ukudukisa abantu, ngifuna ukubayisa esihogweni, kumelwe ukuthi ngenze njani.
And he asked the demons, what should I do to be able to deceive people to get them to hell?
Elodwa idemoni lathi, ngizoya emhlabeni ngibatshele ukuthi iBhayibheli liyinganekwane.
One demon said he will go to the earth and tell the people that the Bible is a fairy tale.
Base bethi ayikhona, ngeke ubathole ubazuze abantu ngokusho ukuthi iBhayibheli akusilona iqiniso likaNkulunkulu.
And the others objected and said, no, you will not succeed if you tell them that the Bible is not the true word of God.
Uma ngibatshela ukuthi iBhayibheli alisilona iqiniso,
if I tell them the Bible is not the truth,
athi amanye amademoni keke ubazuze abantu kanjalo, ngeke bakholwe nguwena.
The other demon said, no, they will never believe you. You will not win them like that.
Elinyi demon lati hayi ngizoya mina ngithake kumsindisi alikhizulu.
Another demon said, I will go and tell them there's no savior, there's no heaven.
Athamanya matemoni ngeke ubazuza abantu ngaleyo ndlela.
The other demon said, no, neither will you succeed, you will not win them in that way.
Love sukumelinyi demoni.
Another demon got up.
Wathi ngizoya emhlabeni.
He said, I will go to the earth.
Ngibatshele.
And I will tell them.
Ukhona uNkulunkulu. Nomkhululi ukhona. Nezulu likhona. Futhi kukhona nesihogo.
I will tell them that there is a savior, there is a heaven, and there is a hell.
Kodwa ngizoya ngithi uNkulunkulu khona nesihogo sikhona kodwa awudingi ukujaha akusisi isikhathi esihle manje ungasuka ukholwe ngolunye usuku.
I will tell them that there is a God, there is a heaven, but there is no need to make haste. You can always see to it and believe another day.
IBhayibhele lisitshela indaba enkulu ukuthi kukhona umuntu igama lakhe belingu Amasa.
The Bible tells us of a great story about a man whose name was Amasa.
Amasa ube ujenene ka David.
He was one of King David's generals.
Uma sifunda incwadi yesibili ka Samuel isahluko sangamashumi amabili siya funda ukuthi uNkosi David watshela abantu bakhe hambani likhulume nabantu.
If we read in the book of Samuel, we read where King David sent his people to go and speak to the people.
Encwadini yesibili kaSamuel isahluko sangamashumi amabili uthihambani niye kubo abantu bakwaJuda ukuthi ilo nalo afike ngosuku lwesithathu.
He sent his people to give a message to the whole nation in 2 Samuel chapter 20 that all the people have to come together and meet on the third day.
Ngoles ku Samuel wesibili isahluko 20 inkosi yathi hambani nikhulume nabantu bakwaJuda.
2 Samuel 20, the king sent his messengers to the people of Judah.
Siyayithola leyo ndaba encwadini yesibili kaSamuel isahluko 20.
We find this in 2 Samuel chapter 20.
Kodwa Amasa ujenene kaDavid wahamba naye ezobatshela abantu bakaJuda.
So Amasa was King David's general. He also went to get the people together.
Kodwa wasuka walibala.
But he was delayed along the way.
Kuthiwa akaqoqanga abantu ngesikhathi leso esasishiwo uNkosi David.
And it is said that he failed to get the people together within the time that King David specified.
Inkosi yabashayela umthetho uthi ngosuku oluthile nibe sendaweni ethile.
The king had given a law that on a certain day they had to be all together in a certain place.
Kodwa uAmasa utrenene kaDavid wakwenza kodwa walibala waza washiwa isikhathi leso esasishiwo uNkosi David.
So Amasa obeyed and he did what the king said, but he delayed along the way until he was late, no longer within the time which the king had specified.
Uma uNkulunkulu esekhuluma nawe, musa ukusho ukuthi hayi manje ngizokwenza ngesinye isikhathi, ngizophenduka ngesinye isikhathi, ngiyoyinikela enkosini ngesinye isikhathi. Gcina isikhathi esishiwo uNkulunkulu.
If the Lord speaks to you, never postpone it and say, I will do it, but I'll do it later. I will do it another day. Keep the time which the Lord speaks to you.
Uma uNkulunkulu ethi zinikele noma phenduka, ungasho ukuthi ngizophenduka kusasa, ngizophenduka ngizoyinikela ngolunye usuku. Kodwa gcina leso sikhathi. Uma uNkulunkulu esakhuluma nawe, yiso isikhathi esihle leso.
If the Lord speaks to you and says, repent, surrender, do it immediately. Do not say, I will do it tomorrow. The time to act is the time when God is speaking to you.
Kukhona uJenene kaDavid, igama lakhe belu Amasa. UAmasa, indaba yakhe siyayithola kuSamuel wesibili, ivesi lika-20.
In 2 Samuel 20, we read the story of King David's general Amasa.
Wathi hambani nibatshele abantu, wanquma isikhathi. Kodwa uAmasa walibala.
King David gave him an instruction, but Amasa delayed.
Kwaze leyo ndaba ngizoyithola encwadini yesibili kaSamueli. Isahluko 20.
That story we find in 2 Samuel chapter 20.
Kodwa uAmasa walibala wangagcina isikhathi. Uyabona uNkulunkulu uma esekhuluma nawe, awungasho ukuthi tambama noma kusasa. Lapho uNkulunkulu ekhuluma nawe, yiso isikhathi esihle.
But Amasa failed in this, that he delayed. He failed to keep the time. If God speaks to you, do not say tomorrow or another time. That same moment is the time to act.
David watshela abantu encwadini yesibili kaSamueli, isahluko 20, ukuthi ngizonika insuku ezintathu.
In 2 Samuel 20, King David said, I give you 3 days.
Kodwa uAmasa walibala kwaze kwadlula insuku ezintathu.
But Amasa delayed, and more than 3 days passed.
Kusho ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, yiso leso sikhathi esihle. Ungasho ukuthi tambama, ungasho ukuthi kusasa, kodwa yiso leso sikhathi esikhonjwa uNkulunkulu ekhuluma nawe.
So if God speaks to you, that same moment is the time to act. Do not say tomorrow, or another time, or even this evening.
UNkosi David wakhuluma no jene ne bake eti hambani nikok avant.
King David spoke to his generals and said, "Go and assemble the men."
Hambani nibatele kodwa ujenene u amasa walibala.
Go and assemble the men, but Amasa delayed.
Uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, ungasho tambama kusasa. Ngesonto elizayo, ngisazokhula kuqala bese ngiphenduka. Phenduka lapho uNkulunkulu esakhuluma nawe.
If God speaks to you, do not say this evening or tomorrow or next week. Repent, obey that same moment.
Unkosi David wakhuluma nojenene bakhe. Wathi qoqana abantu. Emva kwentsuku entathu kuzoba ukuthi nokuthi nokuthi.
King David said, "Get the men together. After 3 days, this and that will happen."
Kodwa uAmasa wenza kancane. Saze sadlula leso sikhathi esishiwo uNkosi David.
But Amasa took his time until the time passed which King David had set.
UDavid washo kubona athi qoqani hambani khulume nabantu ngosuku lwesithathu ngibafuna endaweni ethile.
King David had given clear instructions. Get the men together. On the 3rd day, I need them in a certain place.
UAmasa ujenene kaDavid walibala waze washiwa isikhathi.
But Amasa, the general, he delayed until it was too late.
Kanti ngalokho uzilethele ukufa.
And by that, he brought death on himself.
Uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, uNkulunkulu bekhuluma ngenkosi uDavid, wathi qoqana abantu endaweni ethile, ngosuku lwesithathu ngizohlangana nabo.
If the Lord speaks to you, as David spoke and said, on the 3rd day, you need to be all together in a certain place.
Kodwa uAmasa ujenene kaDavid walibala washiwa isikhathi.
But Amasa the general, he delayed until it was late.
Kwingozi uma uNkulunkulu ekhuluma nawe noma ekhuluma ngomuntu ngoba ubekhuluma ngoDavid ethi phenduka bese wena uthi ngizophenduka ngelinye ilanga. Hayi, ngizokwenza ngelinye ilanga, ngizolalela ngolunye usuku. Ingozi leyo.
It's very dangerous if the Lord speaks to you, or he speaks to you through a person like he spoke through David, and then you say, "I will see another day." That is very, very dangerous.
UNkulunkulu wakhuluma ngenkosi uDavid ekhuluma nojenene bakhe athi ngifuna ukuthi ngosuku oluthile abantu babe sendaweni ethile.
The Lord spoke through David to the generals and said, on a certain day I need the people in a certain place.
Kodwa uAmasa walibala. Uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, iso isikhathi esihle leso esakhuluma nawe.
But Amasa delayed. When God speaks, that same moment is the good time to act.
UNkulunkulu akhuluma ke, indaba leyo uzoyithola encwadini yesibili kaSamueli ivesi lika-20. Wathi ngezinsuku lwesithathu kufanele ukuthi nibe sendaweni ethile.
The Lord spoke in this matter in 2 Samuel 20. where the king said, on a certain day, on the third day, you must be in this place.
Kodwa u-Amasa agcinanga leso sikhathi.
But Amasa failed to keep that time.
Ngenxa yaleyo nto kwathatha wadinga ukuthi akhokhe ngempilo yakhe.
Because of that, he had to pay with his life.
Uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, ungasho ukuthi tambama. Uma ikhuluma nawe manje, lalela manje. Ungasho ukuthi ngizolalela sengiphumile enkonzweni. Ngizolalela tambama noma kusasa, noma uma sengikhulile. Cha. Lalela khona lapho.
If the Lord speaks to you, obey and listen immediately. Do not say this afternoon or after the service or sometime in future when I'm older, but obey immediately.
UNkulunkulu uthi namhla kuwusuku oluhle. Manje kuyisikhathi esihle. Akasho ukuthi tambama. Akasho ukuthi kusasa. Akasho ukuthi ngolunye usuku noma sengikhulile uthi manje esakhuluma yisikhathi esihle.
The Lord says now is the acceptable time, not sometime in future. That moment while God is still speaking is the time to obey.
Kukhona izindaba eziningi ezisikhombisayo ukuthi lalela uNkulunkulu esakhuluma. Ungasho ukuthi tambama uma umuzwa uNkulunkulu ekhuluma nawe ethi kusasa noma ngesinye isikhathi. Ingozi leyo, ngoba iBhayibhele uthi namhla manje kuyisikhathi esihle.
There are many stories that illustrate this fact that the time to obey is while God is speaking to you, not tomorrow or some other time.
U-Amasa walibala. Ngokulibala walahlekelwa ukhulu.
Amasa delayed, and because of his delay, he lost a lot.
Uma uNkulunkulu ethi kuwe phenduka, phenduka khona lapho. Uma ethi zinikele, uzinikele khona lapho. Ungakhombe sinye isikhathi. Ngoba uNkulunkulu seduze kuwe. Lapho salizwa izwi lakhe.
When the Lord says repent or surrender, do not postpone it. Because the time when God is speaking is the time that He is near to you.
Ngizontshela ezinye izindaba ezikhombisayo ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma mlalele khona lapho.
I would like to relate some stories to you that show when God speaks, obey immediately.
Kwake kwenzeka eMelika. Isikepe esikhulu besiye eNew York, esuke eNew York siye eSan Francisco.
It happened once that a big passenger ship was on its way from New York to San Francisco.
Uma sebe phakathi kolwandle.
When they were in the middle of the ocean,
ebusuku.
At night,
kwenzeka ingozi. Isikepe esikhulu abebehleli kusona salimala ngaphansi, sashayeka, kwaba khona imbobo, asuka ngena amanzi esikepeni phansi.
There was an accident and this big ship sprung a leak, and the water started to fill the ship.
uma sekungena amanzi basuka bamemeza bayadubula futhi into ezokhanya esibhakabhakeni ukuthi kukhona ingozi amanzi ayangena esikebheni.
When the ship started to sink, they sent out distress calls and they fired some flares to show that they were in trouble.
Ukapteni wesikebhe wayadubula izinto kanye esibhakabhakeni. Wabika ukuthi khona ingozi eyenzekile esikebheni sakhe, kwangathi kungena amanzi phansi.
So the captain fired some flares to show that they were in trouble, that an accident had occurred, and that the ship was filling with water.
Kanti kukhona esinye isikebhe ebesiseduzana sabona lokhu kukhanya ezulwini. Wayesekhuluma ukapteni wathi, ngibona usengozini, kwenze njani?
Then another ship who was nearby saw the flares, and the captain of this ship made contact with the ship that was in trouble.
Wathi, singeza yini sinilekelele?
And he said, can we come now to help you?
Ngingeza manje. Ukapteni walesi sikepe wathi, angiboni ukuthi kuyingozi enkulu kakhulu. Sizoqhubeka bese kuseni ungazise khona uzosilekelela.
And the one captain said that we can come straight away and assist you. But the captain of the ship that was in trouble said, I don't think it is so urgent. Let us wait for the morning.
Wathi, asidingi ukujaha. Ngibona ukuthi amanzi angena kancane.
The captain said, I don't think we need to be in such a rush. The water is coming into the ship slowly.
Why said he low, captain? Si ngimisele ukunilekelela, ngingenza ngeza manje. Wathi, hayi, angiboni ukuthi kujahekile kakhulu. Ngithinte kusasa ekuseni.
Then the captain of the other ship said, no, I'll come now and help you now. But this captain said, no, there's no need to rush. I think we can just sort this out in the morning.
Wathi, ngiyabonga, kodwa angiboni ukuthi ukujahe kangaka. Uma ungithinta kusasa ekuseni, ngizofika ngikulekelele.
So he persisted that, no, there's no rush. Contact us in the morning and then you can come and help us.
Emva kwehore lodwa, no half, ukukhanya kwamalambu abo kwacima.
And then after 1.5 hours, the lights of this stricken ship disappeared.
Kusho ukuthi ubengazi ukuthi amanzi ayashesha ukungena emva kwehore lodwa, no half, kwacima leso skepe sashona.
So the captain did not realize how quickly the ship was actually filling with water, and after 1.5 hours that ship sunk.
EBhayibhelini asitholi ukuthi uNkulunkulu athi kusasa noma ngokushona kwelanga. UNkulunkulu njalo mayikhuluma athi manje kuyisikhathi esihle, manje kuwusuku lokusindiswa.
In the Bible we do not find the Lord speaking about this evening or tomorrow, but he says that now is the acceptable time, the time of salvation.
Isikhathi esihle isikhathi lapho uNkulunkulu esakhuluma nawe. Uma unkulunkulu ekhuluma nawe, ethi phenduka, zinikele. Woza kuJesu manje. Ungasho ukuthi ntambama noma kusasa. Kodwa ulalele uNkulunkulu esakhuluma nawe.
The acceptable time is that time when the Lord is busy speaking to you, when he is near you. Do not say tomorrow or some other time, but obey immediately.
Abantu abaningi bayalimala bayabhupha ngoba uNkulunkulu banika ithuba ukukhuluma nabo kodwa bona bathi hayi sasa ntambama ngesonto elizayo ngisazokhula kuqala uma sengikhulile ngizophenduka.
Many people are hurt and even perish because when God speaks to them, they say, I'll see tomorrow or I'll see when I'm older.
Uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, umuzwa ekhuluma, phenduka khona lapho. Lalela khona lapho. Uma uhlehlisa, ulibala, uyeke, maye, mhlawumbe ke kuphinde uthole elinye ithuba.
When God speaks to you, obey immediately. If you delay, woe unto you, you may never find that opportunity again.
Le phesheya nemelika kukhona imifula emkhulu, kukhona namakhaza.
In America there are very big rivers and waterfalls.
Kukhona umfula omkhulu. Ukhosi wabona emfuleni isidumbu sintante manzini sihamba kanti ngenzansi kukhona iwa elikhulu lapho amanzi eshona phansi.
So one day an eagle saw a carcass floating on one of these rivers, but further downstream there was a very big waterfall.
Kusho ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma nawe musukulibala, musukusho ukuthi ngesinye isikhathi ngolunye usuku noma emva kwenkonzo. Uma uNkulunkulu ekhuluma nawe lalela khona lapho ngoba iBhayibheli alwazi usuku lwakusasa, usuku lwanamhlanje. iBhayibheli lithi namhla kuwusuku lokusindiswa. Namhla kuyisikhathi esihle. Lalela uNkulunkulu esakhuluma nawe. Ngoba uma usalizwa izwi, kusho ukuthi useduze.
When God says to you, repent, do it immediately. The Bible does not say tomorrow or another day. Because while God is speaking to you, that's the time when he is nearby to help you.
Le phesheya eningizimu nemelika kukhona imifula emikhulu ehanjwa ikepe.
Then America there are some very big rivers where even ships sail on.
Manje kukhona inyoni eyabona isidumbu sehla namanzi kubanda kusebusika.
And a bird saw a corpse floating down one of these rivers, and it was in winter, it was very cold.
Ukhosi wabona isilwane isidumbu sesilwane sehla nomfula.
The eagle
omfula omkhulu ngenzansi kukhona iwa elikhulu.
The eagle saw this corpse of a dead animal floating down the river, and further downstream there was a big waterfall.
Ukhosi wabona isidumbu phezu kwamanzi sehla nomfula ebusuku. Ukhosi wasuka washona phansi wahlala esidunjini.
The eagle saw this corpse of a dead animal floating downstream and it swooped down and sat on the corpse.
Kanti umfula uyehla amanzi ayahamba kukhoniwa elikhulu ngenzansi lapha amanzi ehlela kude khona.
But it was busy floating downstream, and further downstream there was a very big waterfall.
Kanti bekhona ukhosi ondiza emoyeni.
And this eagle was flying high up in the air.
Wabona lesi sidumbu sehla nomfula.
And it saw this dead body floating down the river.
Bekusebusika kubanda kakhulu ukhosi wasuka wehla wahlala esidunjini esehla namanzi.
And it was in winter, it was very cold, so the eagle swooped down and sat on this floating corpse.
Kanti amanzi aya le enzansi kulempophomo bekuiwa elikhulu.
But the corpse was busy heading for this great, the very big waterfall.
Ukhosi lwehla lwahlala esidunjini ebesintanta.
So the eagle
phezu kwamanzi.
The eagle went and sat on this floating corpse on the water.
Kanti amanzi abehamba ahambe aqhubeke ngejubane. Kanti ngenzansi kukhoniwa elikhulu.
But the river was flowing faster and faster head towards this waterfall.
Ukhosi wehla wahlala esidunjini. Awatholi dile elikhulu. Ukhosi ladla kulesi sidumbu.
So the eagle sat on this corpse and it had a feast eating from the meat.
Manje ngenzansi ke kukhoniwa elikhulu kakhulu.
Further downstream there was a very big waterfall.
Ilokhuza lahlala khona lapho phezu kwesidumbu sidla lenyoni yadla.
So the eagle sat on this corpse and it was eating from the meat.
Kanti umfula mkhulu uyehla lesi sidumbu sintanta emanzini siqonda le esweni esikhulu.
And this carcass was floating on the water and it was heading for that waterfall.
Lapho isidumbu sesiseduze newa sokuduma amanzi yasuka yathi iyondiza ingaphoseki emgodini.
And when the corpse was just about to go over the waterfall and there was this loud noise, the eagle spread its wings to fly away so that it doesn't go over with the corpse.
Kanti lenyoni ngokuhlala phezu kwesidumbu bekusebusika kubanda kakhulu isidumbu saze saba yi-ice.
But what happened because it was in winter is the eagle's feet froze onto the carcass.
Manje uma sokuseduze newa lakushona amanzi phansi kuze kudume njengezulu.
So when it was near the waterfall and it was thundering,
Inyoni yadla yadla yasutha uma seseduze newa. Inyoni yasuka yathi yondiza ihambe.
So the eagle head is full, and then he thought to himself, he'll just take off and fly away.
Ba abantu ababekhona bebeyibona ihleli phezu kwesidumbu idla.
The people who were there saw this eagle sitting on the corpse and eating.
Uma isifike duze newa eldumayo kwatholakala ukuthi inyawo zazo sezinamathele esidunjini ngoba bekubanda kakhulu abe ice ithi yandiza akusandizeki isinamathele kulesi sidumbu.
So when it was near the waterfall, the eagle tried to fly away, only to find that its feet had frozen onto the carcass because it was in winter and very cold.
Abantu ababekhona ivakashi ngoba beziya khona bona manzi ehlesweni kudume njengezulu amanzi akhuphuka benjengeyinkungu.
So there were some tourists who went to see the waterfall, and they saw this eagle, how it went over the top. It was a very great waterfall.
Uma inyoni ibona ukuthi sifike esweni kuyimpopoma emkhulu amanzi ehla dume njengezulu aphenduka benjengeyinkungu yathi inyoni iyasuka kanti kenxa yamakhaza inyawo zenyoni zanamathela esidunjini sesilwandle esasehla namanzi.
So it was a very big waterfall, and there was the spray in the air like a cloud, and when the corpse got near to the edge of the waterfall, the eagle tried to fly away, but its feet were frozen onto the carcass.
Uma iti yasukiyandiza kanti inyawo zayo linyoni zabanjwa isidumbu esigcwele ice amakhaza.
So it tried to take off, but its feet were stuck to the ice on the corpse.
Abantu ababekhona bayibona inyoni izama ukundiza kungandizeki ngoba inyawo zazo zazinamathele esidunjini.
So the people saw this eagle struggling, trying to take off, but it was unable to because it was fastened, stuck to the corpse.
Lokho kuchaza ukuthi uNkulunkulu uma ikhuluma nawe, lalela khona lapho. Ungasho ukuthi hayi ntambama noma kusasa, kodwa lalela khona lapho.
That teaches us when God speaks to us, we must obey and listen immediately, not this evening, not tomorrow.
Ngikhumbula ngisemelika kwelinye isonto.
I remember when I was in America in a certain church.
Umfundisi ubeshumayela kwisonto lamaweseli.
It was in a church of the Wesleyans.
Wesleyans.
A Wesleyan church. And the preacher was...
Uthi umfundisi lapho esashumayela kwenzeka into eyinqaba wezwe enhlizweni yakhe kuthi awuhambe uye kulo muntu ohlele muva esontweni ebhentshini lokugcina.
And the preacher related that while he was preaching, he felt on his heart to go to a young man sitting right in the back.
Wayeka ukushumayela, wehla, wakhuphuka waze wafika egcineni, wakhuluma nalowo muntu.
So he stopped preaching and he walked right to the back and he spoke to this young man.
Uma ikhuluma naye ethi insizwa, uNkulunkulu uyakhuluma nawe. Penduka manje.
And he said to this young man, God is speaking to you, repent right now. It was on a Sunday midday.
Uthi wayeka ukushumayela, wehla, wakhuphuka ipassage, waze wafika egcineni, wathi insizwa, uNkulunkulu ukhuluma nawe, penduka, zinikele enkosini, lungisa indaba yakho noNkulunkulu.
So he stopped with the service and he walked all the way to the back and he said, young man, God is speaking to you, repent, confess your sins, give your life to the Lord.
Bekuyinkonzo ka-11 ngesonto.
It was the 11 o'clock service on a Sunday.
Wathi uNkulunkulu uyakufuna penduka.
He said, the Lord needs you, he wants you, repent.
Ngashumayela kulelo sonto. Umfundisi wakhona uyena owangxoxela le ndaba.
I preached in that service, in that church, and the pastor related the story to me.
Beku umfundisi Smith.
It was a Reverend Smith.
Uthi kwenzeke into eyinqaba engazange yenzeke phambi kwalokho. Esakhuluma wezwa enhlizweni awume ngokushumayela yehla khuphuka uzufike ebenjini lokugcina ukhulume naleyo nsizwa ehleli khona ukuthi kuyisikhathi sakhe sokuthi aphenduke.
He said that it was something strange that had never happened to him before, that he felt this urge to stop the service and to go to the young man sitting in the back and urge him to repent.
Beku umfundisi Smith.
It was a Reverend Smith.
Obengixoxela le ndaba, bengishumayela esontweni lakhe.
Who told me this story when I went to preach in his church.
Uthi ngaphenduka ngashumayela. Lapho ngishumayela ngezwe enhlizweni yami ake ngivuke, ake ngiyeke, ngikhuphuke ngephasiji le emuva ebhentshini lokugcina kukhona insizwa ukhulume naye.
He said that while he was preaching, he had this urge that he should stop and go and speak to a young man sitting on the last bench at the back.
Beku umfundisi Smith.
It was a Reverend Smith.
Uthi ngayeka ukushumayela, ngehla, ngakhuphuke ngaya ebenchini lokugcina phezulu.
So he stopped the service and he walked down from the pulpit and up all the way to the back to the young man at the back.
Kanti ebhentshini lokugcina kuhleli insizwa eneminyaka u-18.
And on that bench at the back there was a young man of 18 years sitting there.
Uma ngifika kuye ngaxolisa ebandleni wathi ngizoqhubeka khona manje. Wehla waze wafika egcineni. Wafika insizwa eneminyaka u-18.
So he apologized to the congregation and he walked down from the pulpit to the back to this young man of 18 years old.
Wayesethi kuye, insizwa, kwisikhathi sakho sokuphenduka, kwisikhathi sakho sokuthi uyinikele enkosini. Phenduka. Uthi ubeqala nga ukwenza into enjalo.
He said, young man, this is your time to repent, to give your life to the Lord. And he said it was the first time that he had ever done something like this.
Uma efika ebhentshini lokugcina, kanti kuhleli umfana oneminyaka u-18.
So when he got there was this young man of 18 years.
Umfundisi lona ube umfundisi Smith.
And this was a Reverend Smith.
Uthi bengiqala ukwenza into enjalo. Ngezwa nje ukuthi angiyeke ukushumayela, angikhuphuke ngepassage, ngize ngifike emuva, ngikhulume naleyo nsizwa.
He said it was the first time he ever done something like that in his life, but he fell to go to the back and to speak to this young man.
Uthi umfundisi Smith, bengikwakhe ekhaya, ngashumayela ebandleni lakhe.
I had been by this Reverend Smith in his church. I held a service there.
Wakhuphuka wafika khona wathi insizwa, isikhathi sakho sokuthi uphenduke. Lalela uNkulunkulu uma ikhuluma nawe, kwenze lokho akushoyo.
And he went to this young man and he said, young man, this is your opportunity to give your life to the Lord, to repent. When God speaks to you, obey immediately.
Wayesebuyela epulpit waqhubeka ngokushumayela. Esembikele leyo nsizwa ukuthi isikhathi sakho sokuthi uphenduke.
So he came back to the pulpit and he continued with the service after he had told this young man that this is your opportunity to repent.
Wathi lalela uNkulunkulu manje ngoba useduze kwakho. Uma ungalaleli maye kuwe.
He said, listen to the Lord now while he is still near. If you don't, woe unto you.
Wayesephindela emuva epulpit waqeda inshumayelo yakhe.
And then he came back to the pulpit and he finished the service.
Emva kwedina, ngoba inkonzo ibe ngedina ngo-11.
The service was at 11 o'clock and then after lunch.
Wathi uNkulunkulu uyakhuluma nawe. Mlalele uma esakhuluma.
In the service he had said to him, the Lord is speaking to you, listen to him.
Beku umfundisi Smith.
That was Reverend Smith.
Umfundisi walelo bandla.
The pastor of that congregation.
Wathi insizwa ngiyakunenga. Uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, musu ukuhlehlisa isikhathi uthi hayi ntambama noma kusasa noma ngisazokhula kuqala.
He said, young man, this is your opportunity. Do not say tomorrow or some other time.
Wayesephindele emuva waqedela intshumayelo yakhe.
So he came back to the pulpit and he completed the service.
Emva kwesikhathi esincane inkonzo isivaliwe.
Then after
umfundisi Smith wathola umbiko, phuthuma uye endaweni ethile, indawo yedumbu.
Then he got a message, you must quickly go to a certain mortuary.
Emva kwenkonzo wasuka khona lapho umfundisi Smith bengikwakhe ekhaya. Uyena obecela ukuthi ngishumayele esontweni lakhe.
I had visited this Reverend Smith at his home. He had invited me to preach in his church. So immediately after the service,
Umfundisi Smith wathi ngixoleleni ngiyahamba manje ngibizelwe kwenye indawo.
So he excused himself and he said he received a message to go to a certain place.
Uthi uma ngifika khona ngabona engingazange ngibone.
He says when he arrived there, he saw something which he has never seen.
Umfana lo ayikhuluma naye wasuka enkonzweni emnyaka enemnyaka u18 waqonda ekhaya ngemoto yakhe uyise ubemthengele imoto entsha.
The young man whom he had spoken to, he left the service and he drove back home with his new car which his dad had bought him.
Wathola umbiko uyabizwa le kuyo indawo yedumbu.
And then Reverend Smith got a message to come to a certain mortuary.
Umfundisi Smith wathi uma ngifika khona kanti bangibizela endaweni yedumbu.
So when he arrived there, he realized that it was a mortuary.
Bekwa mahora ayisihlanu emva kwenkonzo.
It was about 5 hours after the service.
Base bethi Mfundisi Smith, siyacela ukuthi usheshe ufike. Kanti kusesidu edunjini lapho ebizelwe khona.
So he got an urgent message that he must please come to this mortuary.
Uma efika khona uthi ngabona engingazange ngibone.
When he arrived there, he said he saw something which he had never seen in his life before.
Wabona isidumbu salomfana obeneminyaka u18.
He saw the body of this 18-year-old boy.
Uyise ubemthengele imoto entsha.
His dad had bought him a brand new car.
Uma efika khona, fike kugcwele abantu.
When he arrived there, there were a lot of people there.
Yena Mfundisi Smith, uyena owangixoxela le ndaba ngishumayele esontweni lakhe.
Now this same Reverend Smith was the one who related this story to me when I was there to preach in his church.
Uthe ngabona engingazange ngibone bekuyindlu yedumbu.
He says, I saw something that I'd never seen before. It was a mortuary.
Gcwele abantu bezungezile. Wayesehamba efika khona wayesebona umuntu elele khona efile engenakhanda.
There were a lot of people, so he went to where this body was lying and it had no head.
Ngiyakhumbula ifilim yesihogo. Kukhona obehamba ngesithuthuthu walahlwa phansi lanqamuka ikhanda juqu. Bekuwuye lo mfana oneminyaka u18.
Do you remember the film of the burning hell of that young man who drove on his motorbike and then he had an accident and his head was cut off? It was like that.
Uye lo mfana obese sontweni ehlele emuva. Manje umfundisi Smith uthi akaze kwenzeke into enjalo kuye. Esakhuluma wezwa uNkulunkulu ethi awume kuphuka uye ebenjini lokugcina kuleyo nsizwa ehlele muva.
And it was the body of this young man whom he had spoken to. He said he had never experienced something like that, where he felt an urge in the service to go to a person and personally speak to him.
Uthi wayeke ukushumayela umfundisi Smith wathi, excuse me, ngizobuya khona manje. Wakhuphuka ngepassage waya kulensizwe ehlele muva eyayino 18 years. Igama lakhe beliku Woody.
And he excused himself and he went to the back of the church and he spoke to this young man whose name was Woody.
Wathi Woody, uNkulunkulu uyakhuluma nawe, phenduka manje.
And he said, Woody, God is speaking to you right now, repent.
Wakhuluma wakhuluma naye enqe emncenga ukuthi aphenduke.
And he pleaded with him to repent.
Ngethemba ukuthi khona abanye phakathi kwethu ababonile ibioscope lesihoko. Insizwe mbili ezihamba ngeyithuthuthu. Le encane iyona ibihlele muva ebhenshini lokugcina.
I trust some of us have seen the film of the burning hell of the two young men who were driving on their bicycles, and it was the younger one who was sitting right in the back in the service.
Uthi angikaze ngenze into enjalo, ngaqala nga. Kwathi nje kimi, mana, kuphuka ukhuluma naleyo nsizwa ehlele ebhentshini lokugcina. Umtshela phenduke.
He said he had never experienced something like that before. He just felt on his heart to stop and to go and talk to that young man sitting in the back.
Waya kuye wathi, Woody, ngizwa uNkulunkulu ekhuluma nawe, phenduka manje uzinikele enkosini.
And he said, Woody, I feel God is speaking to you and telling you to repent.
Uma esekhulumile naye wehla weza laphambili.
And then after he spoke to him, he came back to the pulpit.
Waqhubeka ngokushumayela.
And he continued with the service.
Emva kwenkonzo amahora isihlanu no half.
And after the service, about 5.5 hours after the service,
umfundisi Smith wathola utelefoni ethi, phuthuma uze la kule ndlu, bekuyindlu yedumbu.
Then Reverend Smith got an urgent phone call, please come quickly to the mortuary.
Umfundisi Smith wangitshela wathi ngasuka khona lapho ngaya khona.
Reverend Smith told me that he left immediately and he went there.
Uma ngifika khona, ngafika kugcwele abantu kusendlini yedumbu.
When he arrived there, he found a lot of people there at the mortuary.
Waya khona, uma efika khona, uthi ngabona ngingazange ngibone phambili.
When he arrived there, he said he saw something that he had never seen before.
Uma ebuka, kanti nayo lensizwa, nayo lensizwa, eyayihlele muva, ayikhulume naye, ethi, Woody, lungisa indaba yakho noNkulunkulu. uNkulunkulu uyakhuluma nawe manje.
And there he found the body of this young man whom he had spoken to and said, would he repent now?
Umfike kugcwele abantu wasengena uma ifika khona ufika yona lensizwa ayekhuluma naye elele engenakhanda.
So there were a lot of people and he weaved through them and he got to where this body was only to find it was the body of this young boy who he had spoken to.
Lomfana igama lakhe beliku uWoody.
His name was Woody.
Uyise ubemthengele imoto entsha. Entsha sha.
His father had bought him a brand new car.
Uma ikhuphuka eya wafika uWoody, wathi Woody, uNkulunkulu ukhuluma nawe. Uyakubiza. Uthi ubeqala nga ukwenza into njalo akaza kwenze waza waxolisa ebandleni athi ngixoleleni ngizobuya khona manje wehla waya wafika ebhentshini lokugcina wafika lensizwa igama lakhe uWoody iminyaka yakhe ube no-18 uyise emthengele imoto entsha sha.
And he had spoken to Woody and said, Woody, repent now. He says he had never done something like that in his life. He apologized to the congregation and he went and he spoke to him and said, Woody, repent.
Ngathi Woody, ngizwa ngathi uNkulunkulu ukhuluma nawe. Nawe ngqo.
He said, Woody, I feel God is speaking to you personally and saying, repent. So he excused himself and then he came back and he continued with the service.
Emva kwenkonzo eseyekhaya.
After the service, when he got home,
kwakhala ucingo.
He got a phone call.
Ukuthi akafike endlini yezidumbu.
And a request to come to the mortuary.
Wasuka uthi ngasuka lapho ngaqonda khona eidunjini ngafika. Phakathi nendawo kuma bantu abaningi bezungezile umuntu phakathi.
So when he got there, there were a lot of people surrounding a body of a person.
Uthi lapho ngibuka, kanti iyo lensizwa engakhuluma naye, igama lakhe linguWoody. Ngithi ngathi kuye, Woody, ngizwa uNkulunkulu ethi phenduka, yikho sengiyeke ukushumayela, ngiza kuwe, ngiyokutshela ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nawe, uyakufuna.
And when he got there, he saw that it was the body of this young man to whom he had said, Woody, I feel God is speaking to you, repent.
Wayesephindele muva. Waqhubeka waphetha intshumayelo yakhe.
And after that he had come back to the pulpit and completed the service.
Emva kwedina khala ucingo sicela umfundisi Smith. Isibongo sikamfundisi Smith bengishumayela esontweni lakhe.
Then after dinner he got a phone call, they requesting Reverend Smith. It was in his church that I had preached.
Bathi siyacela ukuthi usheshe ufike endlini yedumbu.
He got this phone call. Please urgently come to the mortuary.
Uma eyakhona uthi wafika abantu abaningi bezungezile umuntu phakathi nendawo. yendlu.
When he got there, he found a crowd of people surrounding a body.
Uma ngithi kwenzenjani? Uthi ngangena phakathi kwabo. Uma ngibuka kanti ngibona isidumbu sikawuti ebengikhuluma naye enkonzweni.
And I asked, what's the matter? And I made my way forward, only to find that it's the body of this boy, Woody, whom I had spoken to in the
service.
Says, I had never seen something like this. It was the body of that boy, but it had no head.
Now I asked,
what happened?
Bathi, uwuti obesenkonzweni uthola imoto, uphiwe imoto entsha sha. Wayesehamba nayo ube neminyaka u 18. Uthi uma ngifika phakathi ngabona isidumbu esingenakhanda.
And as they said, Woody had received a brand new car from his father, and he had driven home with it, and there I found his body without a head.
Nyakumbula ifilim yeshoko.
You remember the film Burning Hell?
Nabona isidumbu esingenakhanda.
You saw that corpse without a head?
Uyu Woody lo.
That was Woody.
Umfundisi Smith wathi kimi, wathi uyazi, angaze ngihlangane nento enjalo. Uma ngifika khona ekugcineni ngafica yena uWoody, ngathi Woody, ngizwa uNkulunkulu ekhuluma nawe, kuhle umlalele ukwenze lokho akushoyo.
Reverend Smith related to me that I had never experienced something like that. He said he felt this urge to go to Woody and say, Woody, you must repent.
Uma efika kuleyo ndlu kanti indlu yedumbu.
So when he got there, it was a mortuary.
Nina enabona ibhayisikophu ifilimu lesihogo. Kono owafa ngunwe ikhanda uyu Woody lowo.
You have seen the film Burning Hell. You remember that young man who lost his head. That was Woody.
Uthi uma ngibuka gcwele abantu ngena ngize kufike esidujwini kanti uye lo mfana. Oh no, 18 years. Engashintsha umayelo, ngakhuphuke ngepassage, ngaze ngafika kuye, ngathi, Woody, uNkulunkulu ukhuluma nawe.
So when I got there, it was the body of this young man whom I had spoken to.
Esefile ikhanda.
He was dead. He had lost his head.
Uyisu bemthengele imoto entsha ebomvu.
His father
wahamba nayo wehle entabeni kanti ijubane belikhulu kakhulu wehluleka ukuthatha ijubane imoto yehla. Yayenzansi kwaze kwanqamuka ikhanda. Amaphoyisa azafuna amahora amabili ikhanda lakhe lingatholakali ikhanda.
So his father had bought him a new car, and on the way home he had an accident. He went off the road down the mountainside, and the police searched for 2 hours looking for his head.
Nina enabona ifilimu yesihoko.
You saw the film Burning Hell?
Isidumbu leso besikuyisidumbu sika Woody.
That body was the corpse of Woody.
Uthangu angkhohlwa ikona indlela engayithuka ngayo ngithi ngibuka gcwele abantu buka kanti ngibona isidumbu salomfana engikhulume naye elele ikhanda lingekho.
He says he cannot forget that picture. He got such a fright when he saw that body without a head.
Amahora amabili amaphoyisa efuna ikhanda lakhe.
For 2 hours the police were looking for his head, unable to find it.
Kusho ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma nawe ungachithi isikhathi sakho. Lalela masisha ukwenze lokho akushoyo uNkulunkulu.
In other words, if God speaks to you, obey immediately. Do not waste any time.
Ungasho ukuthi ngizophenduka emva kwedina noma ngizophenduka kusasa. Lalela uNkulunkulu khona lapho.
Do not say you will repent after dinner or tomorrow, but obey immediately.
Uwodi wafakabi umfundisi Smith ubeshumayela wezwa ukuthi hey na insizwa emumva hamba ukhulume naye umtshele ukuthi isikhathi sakhe sokuphenduka manje uNkulunkulu uyamfuna. Waphindele emumva washumayela uma isesekhaya kuthiwa wozwa masisha kanti usebizelwe endlini yezidumbu.
Woody died a terrible death. The pastor spoke to him and said, this is your opportunity to repent. But that same afternoon he got a message to come to the mortuary and there was Woody's corpse.
Umfundisi uthi akakwazi ukukhohlwa lokho. Ekhuphuka uthi waqala ngawo ukwenza into enjalo ukuthi ame ngentshumayelo yakhe akhuphuka emuva amtshele umuntu ukuthi phenduka uNkulunkulu ukhuluma nawe. Kanti emva kwesikhashanyana usethola ucingo ukuthi akese edunjini uma ifika khona ufike isidumbu sika Woody umfana ono 18 years uyise ubemthengela imoto entsha wasuka wahamba emva kwenkonzo kukhona intaba khona ubehle khona kanti uhamba ngejubane wehluleka uthatha idika imoto yehla yakingcikela phansi. Uma amaphoyisa efika khona afica isidumbu esingenakhanda baze bafuna amahora amabili ikhanda lakhe.
So he said he had never done something like that. He spoke to Woody, he urged him to repent, but that afternoon he had an accident with his car and he lost his head. They looked for 2 hours to find his head.
Umfundisi Smith sesiphuma enkonzweni siye ekhaya wathi angaze ngihlangane nokunjalo. Uma ngifika edunjini ngibona abantu bezungezile isidumbu ngithi ngiyabuka nangu lo mfana engikhulume naye enkonzweni. Ngithi lalela, uma uNkulunkulu ekhuluma, vuma. Akavumanga. Usembona elele eplangweni ledumbu engenakhanda.
Reverend Smith said he had urged him, but the boy did not use his opportunity, and there he saw him lying on this wooden board where corpses are placed without a head.
Amahora mabili amaphoyisa ayefuna ikhanda lakhe. Ikhanda lakhe bengalitholi. Balithole emva kwamahora amabili.
The police looked for his head for more than 2 hours before they found it.
Uthi ngase ngabona ukuthi uNkulunkulu akahlekwa. Uma ekhuluma nawe, lalela. Ukwenze lokho akushoyo.
And then he realized that God is not mocked. If God speaks to you, listen and obey.
Wathi akusuleki kimi. Ngingene endlini yedumbu, fika abantu bezungezile, ngiye khona kanti nayo lensizwa eno 18 years. Elela elele eplangweni leidumbu engenakhanda.
He said that this picture which he saw there in the mortuary, he cannot get it out of his head of that 18-year-old boy lying on that wooden board without a head.
Ethi hey, fundistekeni. Uma uNkulunkulu ekhuluma, mlalele. Uma ungamlaleli, maye kuwe.
And he said, Reverend Stegan, if when God speaks to you, obey him. Woe unto you if you do not obey.
Uthi kwasho nje kimi ukuthi awuyeke ukushumayela. Nayi insizwa emuva. Hamba uye kuyona, khulume naye. Mtshele ukuthi aphenduke manje.
He said he just suddenly felt this urge. There's that young man at the back. Go and speak to him.
Niyabona uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, mlalele. Uma ungamlaleli, maye kuwe.
If God speaks to you, obey, listen. Woe unto you if you do not.
Bengishumayela esontweni lalomfundisi, umfundisi Smith, bengikwakhe, wangikhombisa. Nalapho insizwa ibihleli khona emuva.
I was in Reverend Smith's church. I was invited to preach there, and he showed me there where the young man was sitting.
Ngakho ke zihlobo, uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, angakhuluma yena qobo lwakhe suka ezulwini, angathuma umuntu akhulume ngaye, wena uthi umuntu kanti uNkulunkulu.
Therefore, friends, if God speaks to you, he may speak to you directly, but he may send somebody to speak to you.
Musan ukhohlwa uwodi owafakabi uyisemthengela imoto entsha ebomvu entsha sha wasuka enkonzweni wehle entabeni kanti khona ijika. Kantuza ngejubane, wehlule kukuthatha ijika, wehla, ikhanda lakhe lalahleka endleleni.
Therefore, friends, do not forget the story of Woody. If God speaks to you, he had that terrible accident and he lost his head.
Kodwa ubengaboni ukuthi uNkulunkulu, mhlawumbe ubethi umfundisi nje. Kanti uNkulunkulu uqobo lwakhe ubekhuluma naye.
He did not realize that it was God speaking to him. He possibly thought it's just the pastor, but it was God speaking to him.
Uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, dela konke. Khohlwa iyo yonke into, ulalele ukwenze lokho akushoyo uNkulunkulu kuwe.
If God speaks to you, forget everything else. Deny everything else and obey God's word.
Ngashumayela kulelo sonto.
I preached in that church.
Ngahlala kulo umfundisi Smith.
I stayed with Reverend Smith.
Uye okhubekhuluma nami engitshela le ndaba uma uNkulunkulu ekhuluma nawe dela konke ukwenza kushoyo uNkulunkulu ngoba uyolimala kabi uma ungamlaleli uNkulunkulu.
He related the story to me personally. If God speaks to you, forget everything else, deny everything else, and obey God's word.
Manje, sangithanda ukuntshela indaba yokugcina.
Now, I would like to relate to you a final story.
Indaba ka Dr. Jack Hyde.
The story of Dr. Jack Hyde.
Ube umfundisi leMelika.
He was a pastor in America.
Ephiwe ukushumayela.
He was very gifted in preaching.
Ube shumayela abasha ngesinye isikhathi kwaba abasha about 20,000.
He had a ministry to young people, sometimes preaching to 20,000 young people.
Ube nomunye obe bambisana naye ekushumayeleni.
And he had another pastor that helped him in the ministry.
Lo beshumayela naye wambuza wathi mfowethu ukuze uqoqa abantu abaningi kangaka ingane ezu 20,000 uphumelele kanjani.
And one day the other minister asked Reverend Hyde, what is your secret for your success?
Ngiyaqina manje ngendaba ka Dr. Jack Hyde.
So I would like to close with this story of Dr. Hyde.
Wathi ukuze ube namandla ukudonsa abantu abasha ngale ndlela kwenzeke kanjani.
He asked him that you are able to draw so many young people. How do you do it?
Wathi mfowethu, ngisemusha.
He said, brother, when I was young,
ngaphaphama ngobunye ubusuku.
I woke up one night.
Ngezwa umuntu ememeza ekhabalaza kanti kudade wethu.
I heard somebody screaming terribly, and it was my sister.
Ikhaya lakubo bekuyistezi.
Their home was a double story.
Wezwa umuntu ekhabalaza ekhala phezulu. Wezwa ukuthi udade wethu lo.
He heard somebody screaming terribly on the upper story, and he realized it was his sister.
Uthi ngajima ngejubane ngikhuphuka itepisi ngaze ngafika endlini yakhe.
And then he ran up the stairs to her bedroom.
Ngabona udade wethu ngavela ngavula emnyango ngangena ngathi dade wethu kwenze njani yini uhayise ngale ndlela.
So I ran into the bedroom and I said, sister, what is the problem? Why are you screaming?
Wathi wamnyakazisa wathi dade wethu ubunephupho yini.
And he shook her and said, sister, did you have a nightmare?
What ay? Bekungesiloni phupho.
And she said, no, it wasn't a dream.
Bekuyinto eyenzekayo ngempela.
It was something that really happened. It was real.
What is this? Ngitshele. Ukhaliswa yini?
He said, sister, tell me, what happened?
Wathi mfowethu, ngibuye esihogweni.
She said, brother, I have just come back from hell.
Uthi indlela ebeye esihogweni ibigcwele amalambu ikhanya beku indlela enhle.
She said, the way, the road that led to hell was a beautiful road. It was lit up with all kinds of lights.
Uthi ngaze ngafika ekugcineni.
She said, until I got to the end of the road,
kube ngathi akho muntu ngedwa vo.
There was no one there, I was alone.
Kube ngathi ngifika ekugcineni.
She said it was as if I got to the end even of any hope. And he asked, were you dreaming? She said, no, I wasn't dreaming. She said it was something that was real, that really happened.
Bengisendleleni eya le ekugcineni ingunaphakade.
I was on a way that led to eternity.
Uma ngifika ngasekugcineni kwathiwa stop manala.
And when I came to the end, I was told, stop, remain right here.
Uthi bekuyindawo enzima emnyama buqe etendleleni bekukuhle kukhanya malambu kube into enhle kodwa ngokuphazima ngafika ekugcineni.
She says the way that led there was beautiful, it was lit up, but suddenly she came to the end and it was a terrible place and dark.
Uma ngifika khona ngazizwela ukuthi sengifika ekugcineni.
And I realize I've come to the end.
Sengilahleke nomphela.
I am totally lost.
Alisekho ithemba.
And there is no hope left.
Uthi umuntu wathi stop. Ngikhuluma nawe manje.
And somebody told her, stop, I want to speak to you now.
Mana.
Stop right there.
Uthi ngama, ngabuka.
And she stopped and looked.
Ngabona abantu bengena esihogweni.
And I saw people entering into hell.
Ubuso babo. Kube ngathi kukhamekile.
And their faces were terrible. They were twisted and changed.
Uthi kube ngathi amehlo ayaphuma emehlo emakhanda abo.
It looked as if their eyes were about to pop out of their head.
Nezandla zabo kube ngathi zophikazi.
And their hands were bleeding.
Nothing born upon to besess Hogwini.
And I saw people in hell.
Utiakazeki Uguti bebe supege gangakanani.
She said, I cannot describe the torment that they were in.
Kubengatame sayapumekanda.
Their eyes seemed to be popping out of their skull.
Ubuso bubi.
And their face looked terrible.
Izandla zabo kube ngathi ziqhumile zophikazi.
And their hands were cracked or burst open and bleeding.
Ngasengibuka ngabona abantu besesihogweni.
And I looked and I saw people in hell.
Indlela bekhuluma behlupheka ngayo uthi akuchazeki.
She said the way in which they were in torment is indescribable.
Uthi ngase ngithi kulengelosi eyayihamba nami.
Then I said to the angel that was accompanying me,
what awudedeli ngani umoya ungene ngoba bayafa lokho kushisa.
And I asked, why don't you let some fresh air in, because these people are burning.
What hayi esihogweni awukho umoya omuhle.
And he answered that there is no cool, fresh air in hell.
What yao panika manzi.
And she
bapuza
said,
manzi, bapoliswa manzi.
Give them some water to cool themselves down with, to drink.
What aweko awukumoyo omush omuhle la esihogweni.
And he said, there is no refreshing air here in hell.
Namanzi awekho.
And there's
baphoziswa amanzi kulomlilo.
And neither is there any water here in this fire.
What awekho amanzi kulendawo.
There's no water in this place.
What kungcono bafe kunokuba bahlale kule ndawo.
And then she said, but then it's better that they die instead of remaining in this place.
Wathi awu kukufa la.
And the angel said, there is no death here.
Wathi kanti bazohlupheka kuze kube nini na.
And she asked, but then till when will they be in this suffering? And he answered, forever and ever. There's no way out of this place.
Uma etu ya penduka, kanti uma ipenduka wabonu baba wake, uyise.
And as she turned around, she saw her father.
What? How, Baba? Kanti ukulendawo eskoko.
And she said, oh, father, are you also in this place of hell?
What a kazeki uma ubona isikoko kuti sinjani.
She said, you cannot describe what hell is like.
What in gono bafe ingelozi atakukho kufa la.
She said, it will be better for them to die, but the angel said, that's not possible.
What yao abanakutola umoya omuhle, abanakutola amanzi.
I said,
abatholi nokufa.
Can't they get any fresh air? Is there no water? Not even death?
What kanti bazohlupheka kuze kube nini?
Till when will they suffer in this place?
What iphakade naphakade.
And he said, forever and forever.
Ayikho indawo yokuphuma la.
And
there's
no way out, no way of escape. You will burn for eternity.
Uma etu yajika kanti ubona uyise.
And as she turned around, she saw her own father there in hell.
Wathi awu baba kanti kule ndawo.
She said, father, are you also here?
Wathi kuzohlushekwa kuze kube nini la.
She asked, till when will this suffering carry on?
Wathi phakade naphakade akekho ozophuma la kule ndawo.
She got the answer, forever and ever, nobody will ever get out of this place.
Uma ethi kanti nakho sebona uyise esihogweni.
And then she saw her own father there in the flames.
Wathi baba kanti la kule ndawo.
She said, father, are you also here in this place?
Utre called, wathi ukuze ngiqoqe ingane ngikhuluma nabo kungesizathu sokuthi angifuni ukuthi abanye ezinye ingane zikhale uma zibona oyise beshe tshokweni.
And Dr. Hyde said the reason why I have such a passion for these young people is I don't want more children to see their fathers in that state in hell.
Ethi khonghamba umhlaba wonke ngitshele ngisho nengane ukuthi asiphenduke ukubabona bangakhali futhi bebona oyise beshe esihogweni.
He said, that is why I go across the world and preach to young people that they should repent, because I don't want them to also see their fathers in that state.
Niyabona zihlobo. Isikhathi esihle esaziwa uNkulunkulu yiso lesi samanje.
Do you see, brethren, God's time, God's good time is now.
He takes lately. Namhla kusuku lokusindiswa.
Our text says that today is the day of salvation.
Isihogo sindawo embi.
Hell is a terrible place.
UJesu wathi uma ukhubekiswa isandla sokudla sinqume, ngcono ungena ezulwini unesandla sodwa kunokuba ube nezandla imbili.
The Lord Jesus said that if your hand causes you to stumble, rather cut it off. It's better to go into heaven with one hand than to burn in hell with both hands.
UJesu wathi uma ukhubekiswa iso lakho, likhiphe, ngcono ungena ezulwini unehlo elodwa kunokuba ube namahlo amabili.
And the Lord Jesus also said that if your eye causes you to sin, rather pluck it out than to enter into hell with both eyes. That's why the Bible says that today is the day of salvation.
UJesu wathi uma ukhubekiswa isandla sokudla sinqume juqu, ngcono ube nesandla sodwa ungena ezulwini kunokuba ube nezandla ezimbili ulahlwe esihogweni.
The Lord Jesus said, if your right hand causes you to stumble, rather cut it off and enter heaven with one hand than burn in hell with both hands.
Uthi uma ukhubekiswa iso lakho, lukhiphe. Ngono ungena ezulwini unehlelodwa uchithe kunokuba ube namahla amabili uphose esihogweni.
And if your eye causes you to sin, pluck it out rather than burn in hell with both eyes, but go to heaven with just one eye.
IBhayibheli lithi namhla kusuku lokusindiswa, namhla kwisikhathi esihle.
The word says today is the acceptable time. Today is the day of salvation.
Uma uzwa izwi lakho, musukulibala. Musukusho ukuthi hayi ngesinye isikhathi, kodwa khona manje.
If you hear the Lord speaking to you, do not delay. Do not say some other time, but do it now.
Namhla kusho iBhayibheli. Uma uzwa izwi lakhe, mlalele.
The Bible says that if you hear his voice today, obey.
UJesu akasazi esinye isikhathi. Uthi uma uNkulunkulu esakhuluma nawe, mvumele.
There is not any other time given in the Bible that we must act. But when God speaks, obey now, agree now.
Maye kumuntu. Uma uNkulunkulu esefikile kuye, ekhuluma naye, engalaleli. Uzwile ngalo mfana waseMelika, ukuthi wafa kanjani uNkulunkulu ekhuluma naye.
Woe to the person who hears God speaking and does not obey immediately. You have heard about that young man in America and the terrible death that he had.
asikho isikhathi esihle kunalesi.
There's no other good time other than now.
Uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, lalela.
If God speaks to you, obey and listen.
Uthi namhla kuyisikhathi sokuphenduka.
He says today is the day to repent.
Uzwile ngalo umfana owathi akafiki umfundisi esembikela indaba wafa lingakashoni ilanga.
You heard about the young man who said he doesn't feel like it yet, but it was his day that the Lord took his life.
Unkulunkulu uma ekhuluma nawe, lalela.
When God
uma ekubiza, woza, musu kulibala, ngoba uma ukhombe sinye isikhathi, ungafa nganeno.
When God speaks, listen and obey. When He calls you, come.
Iki iBhayibheli lingasho ukuthi kusasa noma ntambama, lithi manje isikhathi esihle. UNkulunkulu esakhuluma, lalela ukwenza okushoyo ukuze usinde.
That's why the Bible does not say tomorrow or some other time. While God is speaking, He is near, and that is the time to obey.
UNkulunkulu uthi manje kuyisikhathi esihle kakhulu. Beka manje kulusuku lwensindiso.
The word says, today is the acceptable time. Today is the day of salvation.
There's no better time than now. Uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, lalela khona lapho ukwenza kushoyo ukuze kube kuhle kuwe.
When God speaks to you, obey so that it may go well with you.
Ave standas.
Shall we pray?
Nkosi, siyacela ukuba izwi lakho lingabi yizeleze kithina.
Lord, may your word not be in vain to us.
Uma uthi manje kuyisikhathi esihle.
If you say that now is the acceptable time.
Manje kuwusuku lwensindiso.
Now is the day of salvation.
Sebenza Nkosi. Wonke umuntu olizwayo izwi lakho aligcine alenze.
Please work, Lord, that each one who hears your word may keep it and do it.
Amen.
Amen.
Uma ulizwa izwi lenkosi, kusho ukuthi inkosi iseduze, iyakhuluma. Asikho isikhathi esihle kunalesi. Namuhla kusuku oluhle.
If you hear God speaking to you, that means He is close to you. That's the good time to act.
Manje isikhathi esihle.
Now, right now is the acceptable time.
Ngesibhunu bathi uitstel is afstel. Kusho ukuthi uma uthe akakasho maye kuwe.
In Afrikaans they say that to procrastinate is to end up not doing it at all. Woe unto you if God speaks to you and you don't act, and you say some other time.
Sizokusho iculo lokugcina bese sukuma. Ozwayo izwi lenkosi akahlale akwenze lokho akushoyo.
So we will sing a song. If God is speaking to you, then remain seated and do obey what God has spoken to you.
Kumbula incwadi esibili kwaba se Korinte. Manje kuyisikhathi esihle kakhulu. Manje kulo usuku lwensindiso. Manje.
Remember 2 Corinthians. Now is the acceptable time. Now is the day of salvation.
Ungasilahli isikhathi sakho. Ngesibhunu bathi uitstel is afstel.
Do not.
Uma uthi hayi akakasho maye kuwe mhlambe sokuzodlula nomphela.
Do not lose your opportunity. Do not procrastinate, because you may lose your chance forever.
Uma uNkulunkulu ekhuluma nawe, mlalele ngoba useduze. Uma uthakakasho, bakhumbule laba ebengikulinganisele ngabo.
If God speaks to you and you are tempted to postpone it for some other time, remember these illustrations which I have shared with you.
IBhayibheli lithi manje kuyisikhathi esihle kakhulu. Beka manje kulo usuku lwensindiso.
The Bible says that now is the accepted time. Now is the day of salvation.
Ake sithobe amakhandidi.
Shall we pray?
Sibonga leli thuba osiphe lona Nkosi ukuba silalele izwi lakho.
We thank you, Lord, for this opportunity you gave us to listen to your word.
Nkosi, kuyisikhathi esihle manje uma usakhuluma nathi.
Lord, now is the acceptable time while you are still speaking to us.
Sibonga nokuthola ithuba losuku lwentsindiso.
And we thank you for the opportunity to receive this day of salvation.
Amen.
Amen.
Manje ke singakaphumi ithuba. Uma ungakamlaleli uNkulunkulu, umlalele manje. Ungakaphumi la.
So this is your opportunity before we leave to obey what the Lord is speaking to you.
UNkulunkulu uthi manje kuyisikhathi kusuku lwentsindiso.
The Lord says now, today is the day of salvation.
Nina esenilungisile indaba yenu, ningasukuma niphume. Kodwa uma ungakalungisi, mhlobo wami, lalela. Kumbula lo mfano behlele emuva owafa ikhanda lakhe selilahlekile.
You who have made your life right with the Lord may leave, but if you have not yet made your life right, my friend, remain behind and use this opportunity. Remember that boy who died in such a terrible way, who lost his head.
Sesiyabonga. Sesingasukuma siphume. Kodwa wena ongakalaleli, lalela manje, ungakaphumi. Ngoba manje isikhathi esihle, uNkulunkulu useduze, uyakhuluma nawe, uyakufuna.
Thank you. We may stand up and leave now, but you who still need to make your life right, remain behind and use this opportunity.
Ake sishoke iculo lokugcina bese sukume. Ongakalungisi akalungise.
Let us sing a song together, and he who has not made his life right, let him do so.
Jesu ngithandile, Jesu ngithandile, wangifela esiphambanweni, ngobe ngithandile. IBhayibheli lithi bheka manje kuyisikhathi esihle, manje kuwusuku lwensindiso.
The Bible says, behold, now is the acceptable time. Now is the day of salvation.
Uma ungakayinikeli eNkosini, hlala. Abanye bangaphuma. Wena usale, uyinikele, ulungise indaba yakho.
If you have not surrendered your life to the Lord and made right your life with the Lord, when the others leave, you remain behind and make your life right with God.